Raimundo Raimac, his puppet a say. Oh baby, yeah.
Easy puppet on the beat.
Dabala lika pano for her favorite. So kumba zanga zangweza mumbula ine. So manika ufuna, roto nika loka ine. Angweza mahudo, yeah. Mungi na chisa ngori na sanga ine. Mwina zoko ndandi na gonda ine. Mwina chisa ngori na sanga ine. Mwina zokumba, ndina kumba ine. Pano zizuza timawa, timawa. Zizuza timawa, yeah. Pano zizuza timawa, timawa. Zizuza timawa.
Na sauti kaneka ine navutika neka, navutika na vochita neka. Chisango cha ine mwina, nina sanka mola kwika. Disaname panono ndakwia, sikundi pweteka muntima. Chisango cha ine. Ine moyo wanga, ine ungotela moa, ungotela kusuta. Ambuye pepani, chifukwa na yamba kwila nchitoza ndima. Sikufuna kwanga, kumachi santo chomwe ine nondapanga. Ine nifomeleze, chifukwa izizi nditu zimachitika.
Mwini chisanko nina sanga ine. Mwina zokonda nina gonda ine. Mwina chisanko nina sanga ine. Mwina zokumba nina kumba ine. Pano zizuza timawa, zizuza timawa, yeah. Pano zizuza timawa, timawa.